Siphethe amayeza sibashaya ngezulu, siyabaqhilaza sibathela ngenduku. Thokozani nonke gogo nomkhulu, senimdala sekhulile umzukulu. Ekhaya kusafani ungekho makhulu, senuthixo ekuthathe sosunu. There's so much I wanted to do with you for you, yo. Asengikhale kakhulu, yo. Ndizokwenza njani, yo. Ndophuka inhliziyo, yo. Qoxa ndicinga, yo. Ubomi bunzima, yo. Impilo inzima, yo. Nawe awusekho, yo. Silahlekile, yo. Usile nyani makhulu, chini awusekho makhulu, akwamkeleki makhulu, ukuba awusekho makhulu, but nangonungekho makhulu, usaphila kuthi makhulu, imfundiso zakho makhulu, zisahleli kuthi makhulu, ndimpasile u-12 makhulu, ndiyacula nocula ngoku, oh kwabo kukhona makhulu, ndizokuculela makhulu, la ngoma yakho makhulu, yabulela kuwe kakhulu. Kondikhulisa makhulu, siyakuthanda kakhulu makhulu. Machezi, matenza, sifikele kubo beseza. Sikhanyiseleni boleta, sivuleleni indlela. Machezi, matenza, sifikele kubo beseza. Sikhanyiseleni boleta, sivuleleni indlela. Siphethe amayeza sibashaya ngezulu, siyabaqhilaza sibathela ngenduku. Thokozani nonke gogo nomkhulu, senimdala sekhulile umzukulu. Ekhaya kusafani ungekho makhulu, senuthixo ekuthathe sosunu. There's so much I wanted to do with you for you, yo. Asengikhale kakhulu, yo. Ndizokwenza njani, yo. Ndophuka inhliziyo, qoxa ndicinga, yo. Ubomi bunzima, yo. Impilo inzima, yo. Nawe awusekho, yo. Silahlekile, yo.